magazeti na TV zinanipenda. Kwenye top 10 za radio mimi na blefa. Utanipata BBC, TVT, WBC na kote channel low. Ngoma zangu kote huko zinabamba, wakubwa na watoto. So my boys, oh my girls, soka kila sehemu, rusha mikono yenu hewani. Oh my boys, oh my girls, rusha mikono yenu hewani. Pamba zangu kali na jinsi ninavyonukia. Ninapopita mitaani watoto wananishangilia. Kwa stali yangu kali na jinsi ninavyocheza. So my boys, oh my girls, soka kila sehemu, rusha mikono yenu hewani. Oh my boys, oh my girls, rusha mikono.